uNehemiya isahluko 8:1. Bonke abantu babuthana njengomuntu munye esigcawini sasiphambi kwesango lamanzi, bakhuluma kuEzra umbhalo ukuba alethe incwadi yomthetho kaMose uJehova eyale ngawo u-Israyeli. Verse 2, uEzra umpristi wawuletha umthetho phambi kwebandla, abesilisa abesifazana abo bonke ababenengqondo yokuzwa ngosuku lokuqala lwenyanga esikhombisa. Verse 3, wafunda kuwo phambi kwesicawu esasiphambi kwesango lamanzi kusukela ekuseni kuze kube semini phambi kwabesilisa nabesifazane nababenengqondo yokuzwa. Izindlebe zabantu bonke zalalela incwadi yomthetho. Verse 4, u-Ezra umbhali wayemi ebhesituli lamapulangwe ababelenzelwe lomgomo, eceleni kwakhe kwakumi uMatithiya noShema no-Anaya no-Uriya noHilikiya noMahaseya ngakwesokunene sakhe nangakwesokhohlo sakhe, ngoPhedaya noMishayeli noMalikiya noHashumi noHashibadana noZakariya noMeshulamu. Verse 5, u-Ezra wayivula incwadi emehlweni abantu bonke kuba wayengaphezulu kwabantu bonke, nalapho eyivula bonke abantu basukuma. Verse 6, u-Ezra wambonga uJehova uNkulunkulu omkhulu, bonke abantu baphendula bathi amen, amen, bephakamisa izandla zabo bakhothama bakhuleka kuJehova ubuso babo bubheke phansi. Verse 7, noJeshua noBani noSherebiya noJamini noAkubi noShabethayi noHodiya noMahaseya noKelitha noAzariya noJozabati noNahanani noPhelaya namaLevi bafundisa abantu umthetho abantu besezindaweni zabo. Verse 8, bafunda encwadini emthethweni kaNkulunkulu bephumisela kahle, bachaza babaqondisa okufundwayo. Verse 9, uNehemiya wayengumbusi noEzra umphristi nombhali namaLevi ayebafundisa abantu, bathi kubantu bonke, lolu suku lungcwele kuJehova uNkulunkulu wenu, ningalili ningakhali, ngoba bonke abantu bakhala lapho bezwa amazwi omthetho. Verse 10, wayesethi kubo, hambani nidle okunonileyo niphuze kumnandi, nithumele izabelo kwabangalungiselelwanga lutho, ngoba lolu suku lungcwele kuJehova, ningadabuki, ngokuba injabulo kaJehova iyinqaba yenu. Verse 11, amaLevi ayesethulisa abantu bonke ethi, thulani ngokuba lolu suku lungcwele, ningadabuki. Verse 12, abantu bonke bahamba ukuba badle baphuze, bathumele izabelo bajabule kakhulu ngokuba babeqondile amazwi babewazisiwe. Verse 13, ngosuku lwesibili kwabuthana izinhloko zawoyise babantu bonke nabapriest namaLevi ku-Ezra umbhali ukuba baqaphele amazwi omthetho. Verse 14, bafumanisa kulotshiwe emthethweni ukuthi uJehova wayeyalile ngesandla sikaMose ukuba abantwana baka-Israyeli bahlale emadokodweni ngomkhosi wenyanga yesikhombisa. Verse 15, bezwakalisa bathumela izwi emizini yabo yonke naseJerusalema lokuthi, phumani entabeni lande amagatsha omnqumo namagatsha omnqumo wasendle namagatsha ombomvana namagatsha esundu namagatsha emithi edumbileyo, nenza madokodo njengokulotshiweyo. Verse 16, base bephuma abantu balanda lokho bazenzela madokodo, kwaba yilona lo phahleni lwendlu nasemagcekeni abo nasemagcekeni endlu kaNkulunkulu nasesigcawini sesango lamanzi nasesigcawini sesango lakwa-Efrayimi. Verse 17, ibandla lonke lababuyileyo ekuthunjweni lenza madokodo lahlala emadokodweni ngokuba kusukela ezinsukwini zikaJeshua indodana kaNuni kuze kube yilolo suku abantwana ba-Israyeli babengenzanga kanjalo, kwakukhona ukuthokoza okukhulu kakhulu. Verse 18, wafunda encwadini yomthetho kaNkulunkulu imihla ngemihla kusukela osukwini lokuqala kuze kube lusuku lokugcina. Bagubha umkhosi izinsuku ezisikhombisa ngosuku lweshagalombili kwakungumhlangano ozothileyo njengomthetho.